الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
Most respected علماء الكرام, brothers and elders, dear friends and beloved children, this is Allah Ta'ala's very great favor and bounty. Allah Ta'ala has gathered us here in His house and for no other purpose but to remember Allah Ta'ala, to speak about Allah Ta'ala, to speak about Deen, to speak about our purpose in life and to remind ourselves why we are here, where we are headed to, what we have to do to prepare ourselves for that everlasting life that's coming after this life of dunya. So this is Allah Ta'ala's very great favor and bounty. Allah allowed us to spend this little time to think about these things, to talk about it, to listen to it, and to prepare ourselves for going forward.
Wetu, shekhe wetu, mwalimu wetu, kwa hii ni neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni fadhila yake kuona mtukufanya sisi katika nyumba yake kwa ajili ya kufanya dhikri yake, kwa ajili ya kukumbushana makusudio yetu hapa duniani. Kwa nini tulikuja duniani? Leo tuko hapa, kesho tutakwenda wapi? Anasema sisi kuwa hapa katika malengo kama hayo, hii ni neema kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Nobody who's come to this world has come to live here forever. Billions of people came already and they're already gone. Now there are currently billions of people who are living in the dunya at the moment. We are also in this dunya. And we're also going to go one day. Neither the people before us stayed forever and nor are we going to stay forever. So now what we are supposed to do in this short life that we are here in dunya, that is what we have to think about and understand.
Nasema kuwa mabilioni ya watu walipita hapa duniani, waliishi hapa, lakini leo hawapo. Nasema na sasa kuna mabilioni. Sisi pia tuko hapa. Lakini kesho hatutakuwepo kwa sababu hakuna mtu aliishi milele. Na sisi wakati tutakwenda kwa mbele, ipi itakuwa hali yetu? Vipi tutajiana huko na Mwenyezi Mungu? Anasema ndio tunapaswa kufikiria.
People who came in dunya before us, there were all kinds of people also. There were some who were very big kings. They had great amount of wealth of world. They boasted over it. Fir'aun came also, he boasted over it. Alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Can't you see I'm owning this whole kingdom of Egypt? These rivers are flowing under my palaces and all this wealth and everything belongs to me. But then what happened in the end? He also lived in this world with great amount of pride and arrogance and oppressing people and whatever else he did. But he refused to accept Allah Ta'ala. He refused to believe in Allah Ta'ala. So in the end, what was the outcome? The outcome was that he got destroyed. His entire army got destroyed. Allah Ta'ala's azab came. And none of him or his people or his wealth or possessions, anything was of any avail, of any benefit to him. And the akhirat is also totally doomed.
Firaun, alikuwa ni mfalme, mtawala kwa kiburi, anasema nguvu kubwa, mpaka akaanza kusema madai yake, akawa anasema nyinyi amuone utukufu wangu, ufalme wa Misri ni wangu, na chini yangu panapita mito. Anasema hayo yote ni maneno ya kujigamba, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamteremshia adhabu. Anasema na adhabu hiyo wakati imeteremshwa, basi hakuna kitu ambacho kilibaki cha Firauni, cheo chake kimeondoka, ule utukufu wake, jeshi na kila kitu. Kwa hiyo anasema yule mtu wote ambaye alikuwa na kuburi na ufalme, hakuna kitu ambacho atabaki nacho ule wakati wa kuondoka utakapoenea.
Harun came, the Quran Sharif, Allah Ta'ala mentions Harun, that Allah Ta'ala gave him so much of wealth. Harun, Allah Ta'ala gave him so much of wealth that the keys of it, let alone the wealth itself, Allah Ta'ala says, إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Allah gave him so much of wealth that let alone the wealth, just the keys to the safes, to the vaults, the keys to all the rooms where it was locked. So many keys and so heavy keys, it needed a whole group of strong people to carry the keys. But what was his end result? Because he rejected Allah Ta'ala, did not want to believe in Allah Ta'ala, follow Musa alayhi salatu wasalam, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Allah says, we caused him to sink into the earth, and that was his destruction in dunya, and forever destroyed in the akhirat.
Nabiga anasema, tumuangalia Harun, ambaye amemiliki utajiri mkubwa, alikuwa na mali nyingi, kwa hiyo naye akaingiwa na kiburi, akawa ni mtu ambaye analetewa ujumbe na Musa alayhi salam, lakini anaukataa. Anasema utajiri wake ulikuwa ni mkubwa kiasi ambacho funguo za hazina ambazo yeye alikuwa nazo zilikuwa zinabebwa na wanaume 40 tena wenye nguvu. Yaani kama funguo ndo hizo, sasa fikiria kile ambacho atakuwa amekiweza katika hazina yake. Lakini pamoja na mali yake yote hiyo na kiburi alikuwa nacho, wakati alipiga kumtii Mwenyezi Mungu na kumsikiza Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu anasema tukammeza, ardhi kammeza. فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ أَرْضُ كَمِّيزَ يعني مُنْيَزِ مُّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمْبَوْتِنَا كُمْدِدِينَ.
So like this, there were many others, plenty of people, haughty, proud people, people who Allah Ta'ala gave them such strength, the people of Ad, that they used to carve their homes from mountains with their hands, they used to carve their homes. And they had so much of strength, they got proud. Man ashaddu minna quwwa, who's got more strength than me, who's more stronger than us. But when they refused to accept Allah Ta'ala, they refused to believe in Allah Ta'ala's oneness and obey Allah Ta'ala, so what happened in the end? Allah Ta'ala brought about the azab and they all were destroyed. One severe wind, and 7 days and nights that wind blew so strongly, all of them, كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Huge, tall people, lying like palm trees, all dying, all dead, lying on the ground.
Nasema vile vile kuna kaumu ya Aad, watu wa Aad, wako naitwa Aad. Nasema walikuwa ni watu wakubwa, wenye nguvu. Nasema kiasi ambacho nyumba zao walikuwa wakizichoma kwa mikono. Yaani ule mlima unachongwa, mtu anachoma kwenye mikono. Kwa hiyo nguvu hizo, nguvu zao zikawafanya wao wenye kiburi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza. Nasema siku saba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuma upepo ambao usiku na mchana ukaendelea unavuma. Nasema wakawa ni kama mitende au mingazi ambayo imeng'olewa alafu imelala tu chini. Yaani baada wao kuwawa ikawa ni kama vijiti tu ambavyo vimekatwa. Nasema ikawa ni adhabu iliwashukia kutokana na kiburi pamoja na kule kujivunia nguvu.
So these kind of people also came. They had all the power of dunya, they had the wealth of dunya, they had all the things that people were looking at with their eyes wide open, that I also wish I had this. But what was the outcome? The outcome was destruction because they refused to believe in Allah Ta'ala. They refused to accept Allah Ta'ala. On the other side, were people who sometimes didn't have even food in their belly. They had stones tied to their belly out of hunger. The incidents of the Sahaba-e-Kiram, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam himself, when the Sahaba came on the time of the Battle of Khandaq, and they, out of that extreme hunger, they had tied stones to their bellies to press the stomach in, to give it some comfort. So they showed Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam, this is what our condition is. They lifted their sheet to show we got stones tied to our bellies, one stone. Allah's Nabi sallallahu alayhi wasallam, who was the most successful person ever to step on earth, and to ever anybody will come till Qiyamah, nobody can come one fraction close to that success. He lifted his sheet and showed, I got two stones tied to my belly.
Nasema hao ambao wamejifunia ufalme, nguvu, nasema vyeo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaangamiza. Kwa nini? Kwa sababu kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini upande mwingine, kuna watu ambao walikuwa hawana mali. Watu ambao wana njaa kama sahaba radhiallahu ta'ala anhu anasema katika vita vya Khandaq, na ilifikia nafasi ambapo kutokana na ukali wa njaa wakaanza kufunga mawe kwenye tumbo zao. Sahaba wakamfungulia Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuonesha, wakafungua, wakapandisha nguo zao, wamefunga mawe kwenye tumbo zao kwa ajili ya kuleta kidogo nguvu ya mtu kusimama. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye akawafungulia, wakaona kwa mfunga mawe mawili. Anasema hiyo ndio ilikuwa hali yao. Lakini pamoja na hiyo hali ya kutokuwa na chakula, hali ya njaa, kwa sababu wamemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema na hapa duniani hakuna mtu atakuja ambaye ataweza kulinganishwa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaani hata chembe hakuna mtu ataweza kulinganishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hali yote hiyo ambayo alikuwa njaa na nini, Mwenyezi Mungu akapokea kufaulu hapa duniani na kifo hapo.
The greatest of Allah Ta'ala's creation, the greatest of all the Anbiya alayhi salatu wasalam, greater than all the angels, greater than Jibreel alayhi salatu wasalam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Nobody can come one fraction close to the success that Allah gave him. Yet when he was leaving this dunya, at the time now it is his last moments in dunya, there wasn't even enough oil in the home to light the lamp. And that too had to be borrowed from somebody to light the lamp in the house of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nasema kwa daraja ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anayo, Jibril alaihi salam, wale malaika wote wakubwa kubwa, hakuna kiumbe ambaye anafikia daraja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na daraja kubwa kama hiyo, angalia hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaribia mauti, nasema hata taa lake limekosa mafuta. Mafuta ambayo ni gharama ndogo, limekosa mafuta ya kuwasha taa. Yaani palikuwa kiza ndani ya nyumba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamoja na daraja yake kubwa hiyo. Lakini alikuwa mara nyingine amekosewa na vitu vya kidunia, mpaka ikawabidi uende waazima wakope mafuta sehemu jirani, ili waje kuwasha taa katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
So what we understand very clearly from all these examples, and there's so many more examples of how the Sahaba were being tortured, but they were not giving up their deen. They were staying steadfast. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala an, being dragged on the hot sands of Makkah Mukarrama, but he is repeatedly still saying, Ahad, the torture that can be put on me, but my iman is the greatest wealth that I have. I can bear this torture, but I cannot ever dream of leaving my iman for one moment. So this is what they all went through, Ammar bin Yasir radiallahu ta'ala an, and his family, wife, etc. What torture they went through, and Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam passes by them, this sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. O family of Yasir, sabr, patience. Because your promise is Jannat, you're going to get to Jannat, because you are accepting what Allah Ta'ala's command is, you're staying steadfast, whatever difficulty is coming, you are accepting to take that but not give your iman up, your promise is Jannat.
Kwa hiyo vile vile wakaingiwa, walipata pia uzito mkubwa. Anatoa mfano wa Bilal radhiallahu ta'ala, alikuwa anaamrishwa kuwa auache Uislamu, lakini jibu lake ilikuwa ni moja, ahad, yani hata acha imani yake, Mwenyezi Mungu ni mmoja, mimi namuamini Mwenyezi Mungu.
Anasema mateso yote hayo hakuacha imani. Hiyo ndio funzo kubwa alitupa. Anasema Ammar ibn Yasar, anasema wakati walikuwa wanateswa, Mtume sallallahu alaihi wasallam familia nzima ilikuwa inateswa. Anawaambia kitu gani? Mfanye subra. Abu Yasir anasema fanyeni subra kwa sababu mwaidu kumu janna, mtapata pepo. Anasema walikuwa wanatufunza hali yote ambayo mwanadamu utakuwa nayo, kitu kikubwa cha kuhifadhi ni imani yako. Kwa hiyo anasema misukosuko yote, shida zote wa kutupa imani.
So what we can very clearly understand from all this is that success in this dunya, in our everlasting life of akhirat, is based on what Allah Ta'ala has placed it in, on iman and a'mal salihah, the iman and righteous actions. How much of iman and righteous actions a person has, that is what's going to take him straight to Jannah. The ticket to Jannah is iman. Without iman, there is no Jannah. No matter what a person does in dunya, he doesn't have iman, he can never enter Jannah. So the ticket to Jannah is iman. And the time to get that iman is now here, while we are here in dunya. There's no chance after this. Once life is gone, then it is too late. When a person leaves his dunya, then there'll be people who will even plead that, Ya Allah, you send me back. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. They will now plead, Ya Allah, send us back to dunya so we can do some good. We'll now be good people. Say, this is all too late now. Kalla, never, this will never happen. All just words now. The chance was there. When the chance was there, you didn't do it. Now we still have the chance. We are still here in dunya. We have the chance to now develop and build this iman and build amal, build the righteous actions. This is what Allah has given all the promise of dunya and akhirat on. The good of dunya and the everlasting bounties of akhirat.
Kwa hiyo mafunzo ambayo tunapata katika hivi visa ni kuwa kitu ambacho kitamfanya mwanadamu afaulu ni imani na matendo mema. Imani pamoja na matendo mema. Anasema bila imani, anasema mwanadamu hawezi akafaulu. Yaani hapa duniani na kesho akhera ndo kabisa. Kwa anasema sisi tutengeneze imani zetu bado tuko hai. Wakati wa kutengeneza imani ndio utu nao. Anasema baada ya hapa mpo hauna tena fursa. Kwa hiyo kuna watu ambao watalia, wataambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, turejeshe duniani ili tutende mema. Lakini Mwenyezi Mungu atasema haya ni maneno tu ambayo anasema, hata nikimrejesha tena itakuwa hali yake hiyo. Kwa anasema fursa ambayo tunayo ni hii. Tutengeneze imani yetu, tutengeneze matendo mema ili kesho kutwa tufaulu. Huyu muda tusipoteze.
So this is our opportunity to make our akhirat. The success lies in iman, in amal saliha. Success lies in salah. The person who performs his 5 daily salah, Allah has guaranteed that he will be given the barakat of dunya. Barakat of dunya doesn't necessarily mean that he will have the riches of kings, but he'll have what they're trying to find inside those riches. That contentment, that peace, that happiness. The best life was lived by the people who were connected to Allah Ta'ala. The Anbiya alayhi salatu wasalam, the Sahaba ikram, the pious people. Many of them died with nothing in their bellies also. They died hungry. But they were the most successful because they had iman, they had connected themselves to Allah Ta'ala, and they had obeyed Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gave them that peace inside their hearts, which nothing can buy. Many people got the wealth of the world, but they're missing something seriously inside. That's why some of them commit suicide also. So they got all the wealth of the world, but something seriously is lacking inside. So they're committing suicide, such a terrible thing. And there are people who got nothing, but they're fine, they're content, they're happy. Why? Because they're connected to Allah Ta'ala.
Kwa hiyo anasema imani pamoja na matendo mema ndio sababu ya mtu kupata baraka ndani ya maisha yake. Anasema matendo mema kama swala. Anasema yule mtu ambaye anasimamisha swala kwa wakati wake atapata baraka ndani ya maisha yake. Lakini baraka maana yake ni baraka, haimaanishi kuwa na ufalme, kuwa na utajiri, kuwa na vitu vya dunia. anasema baraka ni kupata kile ambacho matajiri wanakitafuta katika utajiri wao. Yaani ule mtu ambaye yuko na utajiri anatafuta apate utulivu wa moyo, apate raha ndani ya maisha yake. Lakini wangapi ambao wako na utajiri lakini hawana utulivu? Wangapi ambao wana utajiri hawana raha? Mpaka wengine anasema wanafikia kufanya nini? Kujinyonga. Mtu anajua ana utajiri, kwa maana ule utajiri haumpatii ule utulivu wa moyo. Kwa anasema utulivu wa moyo unapatikana katika nini? Katika imani, katika matendo mema. Ndio maana anbiya alayhi salam, mtume alayhi salam anasema wao ndio walikuwa na maisha bora. Wao ndio walikuwa na maisha bora, lakini pamoja na hivyo ilifikia wakati walikuwa wanalala na njaa. Kuonesha kuwa ile mtu kuwa na njaa haijamaanisha kuwa hauna maisha bora, kwa sababu wao walikuwa wametosheka. Walikuwa na vidogo wanatosheka. Lakini mtu ambaye atakuwa na imani, ana matendo mema, ataweza kawa na vingi, lakini anakosa kutosheka na anakosa vile vile raha.
The success Allah is placed in salah, for example. The hadith sharif, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Man salla al-bardain, dakhal al-jannah. One who performs the salah of the two cool salahs, referring to one explanation, Fajr and Isha. One explanation, Fajr and Asr. Now why these two salahs? Five salahs in the day. Five salahs in the day, but these people find difficult. So the person who's going to make the effort to do what is little but more difficult, the easy ones, there's no question about it. He'll do that without any difficulty. So the five daily salah. And now there's two salah which are little but difficult for many people. He didn't make any excuses. He made the effort to make sure he performs it with jama'ah. So now this is the great reward. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, Dakhal al-Jannah. So now success is in salah. Now sometimes a person thinks, well, I think if I just try to spend a little bit extra time doing some dunya, miss my salah, but I'll earn something more. So that is his thinking, that I miss my salah and earn something more. So I got more successful. Whereas that is now going downwards, that is destroying oneself. The success Allah says is in salah. So likewise, all the other righteous deeds, that is where the success is. In the Hadith Sharif, it is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, "Bashirul Mashaa'in fi Dhulam bin Nuri Tam Yawm Al Qiyamah." Those who walk in the darkness for what? For Salah, Fajr time, Isha time. It's dark, but they're now coming in the darkness to make their Salah. Then give them the promise of a full, total, very great light on the day of Qiyamah. The day of Qiyamah, which is a very difficult day, but they will have this light. Others will be in darkness, they'll be falling off the bridge of Sirat, the Sirat over Jahannam, they'll be falling in to the fire of Jahannam, because they are in darkness. And those who walked in the darkness for Salah, they'll have the light.
Yule ambaye atasali sala mbili za baridi, basi Mwenyezi Mungu atampa pepo. Wanazuoni wanamaanisha salatul asr na salatul fajr, wengine wanasema salatul isha na salatul fajr. Lakini ona, hiyo bishara inakuja kutokana na nini? Kutokana na sala, yani matendo mema. Yale matendo mema yote ambayo mtu ayafanya, hiyo ndio sababu ya utulivu, sababu ya baraka, sababu ya mazuri yote ambayo anataka. Na vile vile hadithi pia inaonesha kuwa wale watu ambao watashikamana na sala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, second hadith,
bashirul mashaa'in,
yule Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wabashirie wale watu ambao wanakwenda misikitini wakati wa kiza, wabashirie, anasema siku ya kiyama patakuwa kiza. Anasema kuna watu ambao watakuwa kwenye ile sirat, wanakuwa ndani ya jahannam, kwa sababu kuna kiza, hawaoni mbele. Lakini yule ambaye yeye alikuwa na tabia ya kwenda msikitini wakati wa kisa, sala ya isha, sala alfajiri, anasema au watakuwa na nuru yenye kukamilika siku ya kiyama. Kwa hiyo inaonyesha kuwa matendo mema ndio sababu ya utulivu hapa duniani.
Likewise in the Quran Sharif, Allah Ta'ala speaks about, on the one side, what is the harm of riba, of interest. Now a person who has $100 now, and he gives somebody, he loans it to somebody, lends somebody that $100, but he tells him, after 1 month you must pay me, but you must pay me $110. So now he's asking for $10 more. So now the $10 is interest, it's riba. The eyes can see that he gave 100 and now he got back 110. And another person had $100 and he gave $10 in sadaqah. So the eyes can see he had $100, now he's got 90. This is what the eyes can see. But what the eyes can see, that is not the reality. The reality is what Allah Ta'ala has told us. In the Quran Sharif, Allah Ta'ala says, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah Ta'ala destroys the riba. Meaning whatever that riba came and mixed up with, that riba will get destroyed, that capital, that $10 too will get destroyed, that 100 it got mixed up with, that too will get destroyed. Allah has made it happen. And that sadaqah, the eyes can see now from 100 is down to 90. But Allah says, وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah makes that sadaqah grow. So now the eyes can see something else. But Allah's promise is that it will grow. So this is where the success is in what Allah has commanded. What Allah has forbidden, not to get anywhere close to it. What Allah Ta'ala has given us the rewards of, has mentioned that this is the right thing to do, that is what's going to bring the good of dunya and the good of akhirat.
Anakuza sadaka. Nasema macho ya mwanadamu kama mtu yuko na dola 100. Alafu anasema mimi nakuazima dola 100 lakini wakati utanirejeshea 110. Kwa hiyo akipata inakuwa 110 au ile mwingine anasema unikope dola 100 alafu wakati nitakurejeshea utakurejeshea 110. Mwenyezi Mungu anasema anaangamiza riba. Anasema macho ya mwanadamu inamuonesha kuwa hela yake imeongezeka, mali imeongezeka, lakini Mwenyezi Mungu anasema la, ile dola 10 ambayo ni riba itaangamia, na ile dola 100 ambayo imechangana na hiyo dola 10 pia itaangamia. Lakini upande wa sadaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema uyubdi sadaqa, ile sadaka inaongezeka. Alikuwa na dola 100 akatoa dola 10, inaonekana zimepungua, imekuwa 90, lakini Mwenyezi Mungu kisha tangaza kuwa wakati utatoa basi mimi nitakuongezea. Anasema ndio inatakiwa sisi imani yetu yakini yetu ndio kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuamrisha, basi ndani yake ndio kuna kufaulu, na kile ambacho ametukataza sogelee, kwa sababu hiyo ni sababu ya kuangamia.
Allah Ta'ala has blessed us with this time in dunya, this life. He gave us all our limbs, our eyes, our ears, our tongue, our hands, our feet. All these are priceless bounties. If a person has been born without an eye, the whole world can put all the wealth of the world together, they can't give an eye. They can put something fake which looks like an eye, but it can't see. The whole world cannot put this together. This priceless eye Allah gave. If somebody was born without that, he was born deaf, then the whole world put together cannot bring that hearing into that person. That's Allah Ta'ala's gift that He's given it to whoever He's given it. Priceless, completely priceless. So these bounties, all the from head to toe, countless bounties, Allah Ta'ala has blessed us with, and all the other things Allah has blessed us with, Allah wants us to be grateful, to make shukr. And for that shukr, la in shakartum, la azidannakum. Allah says, we will increase the bounties, we'll put more barakah in it. Even with a little, a lot will happen. And sometimes the quantity will increase too. So Allah Ta'ala wants us to be grateful. So the success is in shukr. And now what is the shukr about? The shukr is about verbal shukr also. To express that shukr with our tongues. To say alhamdulillah. This is Allah Ta'ala's ni'mat, Allah's bounty. And to also fulfill the right of that shukr is to then obey the one who's given it. Who blessed us with that bounty. Allah gave us the bounty. So now the shukr requires that we obey Allah Ta'ala. In that shukr is success of dunya and akhirat.
Nasema kuwa macho, masikio, anasema hizi ni neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni neema kubwa kubwa ambazo tunazo. Anasema na hizi neema sisi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema na katika kushukuru ndio kwenye kuna kufaulu kwa mwanadamu. Anasema yule mtu ambaye atashukuru, Qur'ani inasema kuwa ikiwa mtanishukuru nitawazidishia, la insha kafun la zidana. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kushukuru. Nasema kushukuru kumoja ni mtu kusema kwa mdomo alhamdulillah, huko ni kushukuru kwa maneno, lakini kuna kushukuru kule kimatendo, yaani mtu aishi katika hali ambayo inaonekana kweli anashukuru. Kwa hiyo anasema shukurani pia anasema ni katika sababu za kuongezekewa, na sisi tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaani kwa kupata dini kufaulu. Yaani kama mtu anataka kufaulu lazima awe anamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala.
On the opposite side, one is shukr. Shukr brings the success of dunya and akhirat, the reality of shukr. On the opposite is ingratitude, being ungrateful, not being grateful for Allah's bounties and ni'mats. In the Quran Sharif, Allah speaks about the people of Saba. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ. It was a community, a people living. Allah blessed them with a lot of things. Lush gardens and everything they had. But what Allah says about them, فَأَعْرَضُوا. They turn their backs on Allah's command. What Allah commanded, they don't want to do. What Allah forbade them from, they dream. What was the outcome? Eventually, everything got destroyed. The floods came and destroyed everything. Allah Ta'ala says, ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. This was the recompense. This was the end result of what they had done in terms of their kafaru, their ingratitude. The ingratitude was what? Disobedience to Allah Ta'ala. Rejecting Allah Ta'ala. So the shukr, the reality of shukr, success of dunya and akhirat. And being ungrateful, Allah's ni'mats, Allah's bounties, using it wrongly. Allah gave the bounty of eye. Now to use that eye against Allah's command. Look at what Allah made forbidden for us to look at. Person is looking at haram. He's looking at haram on his phone. He's looking at haram outside on the street. So now this is misusing this bounty of the eye. This is not being grateful. Allah blessed us with the tongue. Instead of making the zikr of Allah Ta'ala, reciting the Quran Sharif, talking about deen, inviting people towards Allah Ta'ala, the tongue is now speaking lies. It is making ghibat. It is causing taklif and harm to people, how he's been spoken. All this is ingratitude for the bounty of the tongue. Now, all this, it brings what? It brings harm in dunya and harm in the hereafter. It destroys the success of dunya and success of hereafter.
Upande mwingine kuna kutokushukuru. Nasema yule ambaye anashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa mafanikio. Na yule ambaye hatoshukuru anasema Mwenyezi Mungu anampa hasara. Kwa hiyo kuna mifano pia, kuna watu kaumu ya Saba. Nasema hao ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amewajalia mashamba makubwa makubwa. Mashamba makubwa, walikuwa hawana njaa. Watu wote walikuwa wanawategemea wao kwa sababu mazao yalikuwa mazuri. Lakini ndani ya Qur'an Mwenyezi Mungu anasema wao wakakufuru neema ya Mwenyezi Mungu. Yaani wakakataa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaadhibu. Na akasema ndani ya Qur'an, mimi nimewaadhibu hao watu wa Saba kwa sababu wamekataa kunishukuru. Kwa hiyo anasema kushukuru kunaleta kufaulu na kutokushukuru kunaleta maangamio. Na ndio maana anasema sisi tunatakiwa tuwe wengi wa kushukuru. Anasema na yule ambaye atamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atampa kuongezekewa. Na vile vile kushukuru anasema ni sisi, mfano tumepewa macho. Anasema macho, kushukuru kwa macho ni nini? Tuangalie yale ambayo halali, tizame haramu. Anasema kuna mtu ambaye yale macho anaanza kutumia, mfano anatizama haramu kwenye simu yake, anatizama haramu barabarani. Anasema hapo wewe uko na kufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna mtu ambaye amepewa ulimi kuzungumza, pia ni neema kubwa, lakini wewe unawatusi watu, unasema uongo. Anasema hapo ni kama unakufuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inatakiwa sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu. Yaani hizi neema ambazo tumepata Mwenyezi Mungu tuzitumie vyema, tuzitumie katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ndio itakuwa shukrani. Na yule ambaye atapata atamshukuru Mwenyezi Mungu, basi yeye ataishi maisha ambayo ni mazuri, maisha ya utulivu.
So to get this success of dunya and akhirat, the path is only one. Only one path is the obedience of Allah Tabaraka wa Ta'ala. This is what brings the success of dunya, success of akhirat. Success is not dependent on material things. people with material things can also succeed, and people without it can also succeed. And a person who doesn't obey Allah tabaraka wa ta'ala, then like we understood what happened to Qarun, to Fir'aun, to Haman, to many others, in all the myths of all the things they had of dunya, they got totally destroyed. Now we have this little chance now of this life. We don't have any guarantee that we're going to live till tomorrow, or we're going to live for whatever period of time. Life is very, very uncertain. Person is here today, and sometimes he's gone today. So we have to prepare for that everlasting life of the hereafter. And this little bit of sacrifice now in dunya, and the everlasting bounties of Jannah, everlasting, never ending.
Kwa hiyo anasema, ndio kwa maana sisi tunatakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na tujue kuwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ndio kufaulu. Sasa mwanadamu kama anataka faulu hapa duniani na kesho akhera, lazima amtii Mwenyezi Mungu. Yaani katika utiifu Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio unakufaulu. Anasema huyu mwanadamu maisha yake ni mafupi mno. Anasema maisha ya mwanadamu ni mafupi. Nasema mwanadamu yupo muda huu na muda ataweza kukosekana. Bimaana fursa ambayo tunayo sasa. Kwa hiyo na kitu kikubwa cha kujenga ni sisi kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala.
If somebody had to be told that look, there's one day of work you must do, it's very, very hard work. You don't have to carry some very hard, heavy things, whole day, 12 hours, can't stop working, and whatever all the other difficulties that will go with it, you won't be able to have any time to eat also for the 12 hours, and whatever other things make it very difficult. But you just work for this one day, this 12 hours, and maybe $100,000 will give you for it. So now a person will say, well, one day, even if that one day I don't get one chance to stop working for 1 minute, I don't get a chance to eat anything, it's very heavy, I might get really tired, I'll get very hungry, I might get a little bit injured maybe carrying all the heavy things. But if for one day's work, if this is the salary, I'm ready for it. I'm ready for even half the salary too. Why? Because now he sees one day's work and such a big salary. Now imagine whatever life a person has in dunya, somebody lives for 50 years or he lives for 100 years also. That 100 years life of dunya, what is its comparison with the everlasting life of akhirat? Millions of years. So now for the short life, little bit sacrifice, never ending reward and bounty. So it is not, no, can't be compared in any way. So a person who has that in front of him, that this everlasting Jannah is what Allah has promised us. So now this little bit sacrifice for Allah Ta'ala who blessed us with everything, this is a very small thing.
Anatolea mfano, mtu ambaye amepewa kazi, masaa 12. Kwa atabeba mzigo mkubwa, atafanya kazi ngumu kabisa. Kazi ambayo itamchosha na hatakuwa na fursa labda ya kunywa maji au kula. Akaambiwa utatumika masaa 12 bila kupumzika. Unabeba mzigo mkubwa, naangaika, lakini anaambiwa kuwa hii kazi ambayo utaifanya katika masaa 12 utalipwa $100,000. Anasema baada kusikia kile ambacho atapewa malipo, hata kama itakuwa nusu ya hiyo, yani $50,000, anasema basi yeye atakuwa tayari kubeba huo uzito, kama pia ataumia atavumilia masaa 12 hayo, atapita bila kunywa maji, bila kula. Kwa nini? Kwa sababu malipo ni makubwa. Anasema vile vile na sisi tuko hapa duniani muda mchache. Tunaambiwa hapa tufanye kidogo muhanga, tufanye jitihada kwa ajili ya kupata akhera ambayo ni ya milele na milele. Anasema Mwenyezi Mungu ambaye ametumeamesha neema kubwa kubwa. Mwenyezi Mungu ambaye anatupenda, leo anatuomba sisi tujitahidi kumtii, tubebe uzito kidogo, lakini malipo yake yatakuwa makubwa huko Janna.
It is mentioned in a hadith sharif that on the day of Qiyamah, one person will be brought from the people of Jahannam, who's now had to go to Jahannam. And he will be brought and he will be asked about his life in dunya, and then he will be taken and he will be dipped. Now he was a person who in dunya didn't have any difficulty whatsoever. He was a person who had the best of comfort and luxury in dunya. Whole life he lived like that. But now he's headed towards Jahannam because he disobeyed Allah Ta'ala. He'll be taken first and just dipped, Like how a person now in some water just dips his finger one second. He'll be dipped in Jahannam for one moment and brought out. Now Allah will ask him that how did your life in the world go? He'll say, I didn't experience one bit of comfort in dunya. This one dip in Jahannam will make him forget everything, the whole life. And another person who lived in dunya with lot of difficulty, lot of sacrifice, lot of pain, lot of hardship. We heard about the few incidents of the Sahaba, what kind of difficulties they underwent. But they obeyed Allah Ta'ala. They were steadfast on deen. So now such a person will be brought, he'll be dipped, one dip in Jannah and brought out. And he'll be asked, how did you find your life in dunya? That one dip in Jannah will make him forget the whole life of difficulty in dunya. He'll say, I never ever experienced any difficulty in dunya. Now this is this little time in dunya, but the everlasting bounties of Jannah, which Nabi sallallahu alaihi wasallam says, مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. That Allah Ta'ala says, that I prepared such bounties in Jannah for my pious servants, which no eye has seen, no ear has ever heard of, and no heart and mind can ever imagine it. We can't even imagine it, no matter how much a person lets his mind run wild. He can't imagine it. So that great bounties of Jannah Allah has kept for those who live this short life of dunya in obedience to Him.
Kwa hiyo anatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuandalia janna kutokana na kule kumtii ambao tulikuwa nako. Anasema na yule mtu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika huyu muda mchache atamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamlipa mengi.
Which part of it? What is it?
Where has that started? This part from the
gift.
I don't know the gift. Sheikh Oito, a hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo inasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuna mtu ambaye atachukuliwa huko akhera. Alafu alikuwa mtu ambaye ameishi hapa kwa raha, ana pesa, yani ana maisha mazuri, hakupata shida hata kidogo, hana maradhi hata nini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kama gisi kidole chako utaweza kupitia ndani ya maji kwa kifua. Anasema vile vile naye atachukuliwa kidogo, ataingizwa ndani ya nini? Ya Jahannam. Alafu ataulizwa, je, wewe duniani ulipata raha yoyote? Ameishi kwa raha, ameishi bila matatizo. Lakini ule muda mchache ambao ataingizwa ndani ya Jahannam, atasema kwa kweli duniani sikuwahi kupata raha hiyo. Yaani ule muda mchache yo amebakizwa, kidogo tu ametolewa, basi atasema mimi ile raha yote sijawahi kuipata. Na mtu mwingine ambaye ameishi kwa shida, alikuwa na tabu hapa duniani, anasema hana kitu, yaani mlala wote ambao tunasema, atachukuliwa aingize kidogo ndani ya pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alafu atatolewa. Mwenyezi Mungu atamuuliza, je, uliwahi kupata shida yoyote duniani? Atasema kwa kweli sijawahi kupata shida hata kidogo. Anasema hii ni kutaka kuonesha akhera, kulinganisha na nini? Na dunia. Anasema sasa sisi tutakuwa tutumikie nini? Dunia, tutumikie akhera, ambayo ina neema kubwa, neema ambazo hazina mwisho. Anasema hadithi inasema, akili yetu, macho yetu hayajawahi kuona yale ambayo yako peponi, masikio yetu hayajawahi kusikia yale ambayo yako peponi, wala akili yako, hata ukitaka kufikiria peponi kuna nini? Anasema huwezi kufikiria. Anasema ndio ukubwa peponi. Haya ndio yale ambayo Mwenyezi Mungu ametuandalia, lakini kwa nini? Kwa muhanga mdogo ambao tukiwafanya hapa duniani.
So this is that path that we want. We want to get to Jannah safely. For that is this little short life of dunya that we have to make some little bit sacrifice. What sacrifice to? We obey Allah Ta'ala's commands. Most important in that is our 5 daily salah. We don't ever miss that out. Together with that, month of Ramadan comes, fasting. If zakat is compulsory on somebody, they'll discharge the zakat. If hajj is compulsory, the person will go for hajj. And whatever other commands Allah has put on us, we get ready to fulfill it as Allah wants us to do it. Together with that, very, very important to stay away from haram. Whatever Allah Ta'ala has forbidden, to stay far away from it. Allah Ta'ala has made gambling forbidden, to stay far away from it. Drinking forbidden, far away from it. Zina forbidden, to stay far away from it. looking at haram, Allah made forbidden to stay far away from it. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Allah says, say to the believing men, lower their gazes and protect their chastity. Say to the believing women also, lower their gazes, protect their chastity. Like this, whatever other commands, Allah forbade us from something, so we make the effort to, we don't obey shaitan. Shaitan is our enemy. Shaitan put waswasa in the heart to do this wrong, do that wrong. So we make the mujahada inside the heart. Whatever comes, I will not break Allah's command. If my heart seems like it will break, I'll break my heart. Now the heart is beginning to tug now, that look at this person, which is haram for us to look. Look at the haram on the phone. Go to this haram place. Do this haram action. There's a lot of urge in the heart. And now a person feels, if I don't give in to this urge, my heart will break. They let it break for Allah Ta'ala. When the heart breaks for Allah Ta'ala, Allah will mend that heart with His love.
Yule mtu anatakiwa asali sala tano kwa siku, yule ambaye ameisha kuwa anatakiwa kutoa zaka atoe zaka, yule ambaye kuna uwezo kwenda kuhiji akwende kuhiji. Anasema katika haya maamrisho ndio kuna kufaulu kwetu, lakini vile vile natakiwa sisi tuwe mbali na haram. Anasema haya mema tuyafanye, lakini tuwe mbali na nini? Na haram. Kwa anasema mfano macho yetu tumekatazwa kutazama haram, anasema kwenye simu utaweza kutazama haram, anasema kuna kitu ambacho kinapita ni haramu kutizama, natakiwa upigane na nafsi yako. Anasema mara nyingine ile nafsi inakuambia, mimi kama hutotizama basi nitabomoka. Anasema iambie nafsi kuwa wewe bomoka, mimi niko tayari kubomoa wewe, lakini nisibomoe nini? Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema natakiwa sisi tupigane ile nafsi yetu, tusipati nafsi. Lakini vile vile anasema yule mtu ambaye nafsi yake itamwambia afanye kitu, alafu akaikanyaga hiyo nafsi, Mwenyezi Mungu anampa mapenzi yake. Kwa sababu umepigana na nafsi, alafu wewe ukaikandamiza, Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya mapenzi ndani ya moyo wako.
What will give this heart the strength to defy the nafs, to defy shaitan's waswasa? This requires regular remembrance of Allah Ta'ala, the zikr of Allah Tabaraka wa Ta'ala, daily remembering Allah Ta'ala with the recitation of Quran Sharif, with the recitation of the zikr of Allah Ta'ala, la ilaha illallah, istighfar, salawat on Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is all what's going to strengthen the heart. And this is going to bring the heart alive. If this is missing, the heart will dry up. And the dry ground can't bring any good crops. It brings only thorny weeds. But that ground is, good rain is coming on it, and that good rain brings vegetation, good crops. So now to bring that good rain on the heart, it requires the zikr of Allah Ta'ala, requires istighfar in abundance daily. In this way, inshallah, the heart will come alive. It will become very easy to now go to the righteous actions and to stay away from the wrong.
Anasema ni kule kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dhikrullah. Wakati tamdhukuru Mwenyezi Mungu, ile nafsi itapata nguvu. Anasema na dhikrullah katika kusoma Qur'ani, dhikra la ilaha illa Allah, kumkumbuka, kufanya istighfar. Anasema je, dhikri ndio stafanya ile nafsi yako iwe ni nafsi ambayo ni laini kwa kumtii Mwenyezi Mungu. Lakini kama mtu hata mdhukuru Mwenyezi Mungu, nafsi inakuwa ngumu, kama anasema ardhi ambayo ni ngumu. Ardhi ambayo ni ngumu haiwezi kuotesha mmea. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu. Lakini nasema ardhi ngumu hiyo, mmea ambayo itatoka ile mmea wa miba. Lakini kama patakuwa maji, yani kilainika, ndio ile dhikri, basi moyo wako utakuwa ni mwepesi kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala.
And together with this, the last thing to just round off on, that the very crucial thing and very important thing in deen, for the progress of our deen, is to have the right environment and the right company. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam says, a person will be following the way of his friend. So beware of who you befriend. Person is in the company of a good friend, he'll do the good things also. He joins the wrong company, he is going to do the wrong things. No matter how good he is, slowly, gradually, things will start going in that direction. So now the very crucial thing is the right company, the right environments. In the environment of the masjid, in the company of pious people, this impacts on the heart and brings the heart alive. So to go out in the path of Allah Ta'ala, spend time in the masjid, in the amal of the masjid, the ta'lim in the masjid, the programs that take place, this is all what will water the heart and will keep the heart alive and help us to be obedient to Allah Ta'ala, in that is our success of dunya and akhirat.
Anasema na haya yote, yani kuyakusanya kwa labda kuwepesi sisi kuelewa, lazima tuwe na mazingira ambayo ni mazuri. Anasema mazingira mazuri, ndio atakusaidia sisi kufanya wema. Anasema kama mazingira ni mabaya, ni vigumu mtu kufikiria wema na kutenda wema. Kwa hiyo hadithi inasema, mwanadamu huwa anapata mwenendo na dini ya rafiki yake. Kwa hiyo kila mwanadamu atizame nani ambaye ni rafiki yake. Ukiwa na rafiki mbaya na wewe utakwenda katika ubaya. Na ukiwa na rafiki mwema atakwenda katika wema. Ndio maana nasema sisi tuangalie watu gani ambao tunasuhubiana nao, watu gani ambao tunao. Kwa hiyo inshallah nasema mara kwa mara kuhurufi sabilillah. Katika vikao vya dini anasema taalim zina, kama kuna taalim kwenye msikiti, taalim nyumbani kwetu. Anasema wakati kuna yale mazingira mazuri au yatatusaidia. Anasema hata kama utakuwa mcha Mungu kiasi gani, ukiwa na mazingira mabaya lazima na utaharibikiwa. Lakini kama utakuwa na mazingira mazuri au mazingira yatakufanya na wewe kuelekea wema.
Inshallah we are all ready to do this.
Sema sisi sote tutakuwa tayari kufanya hayo inshallah. Uko tayari inshallah.
We'll make zikr for a few minutes. This we must do every day inshallah, in our own time, in our own place.
Anasema inshallah sisi sote tutafanya zikri kwa muda mchache, lakini yetu tunafanya kila siku. Leo tunafanya kidogo, lakini kila siku nyumbani inshallah tunaendelea na zikri inshallah.
Make few minutes zikr and dua.
Inshallah tutafanya dakika chache zikri na baadaye tutafanya dua inshallah. Inshallah tukae vizuri. Shekhe yuko mbele atatuelekeza tuendeka na sisi tunaweza kupata.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. Allah, Allahu jalla jalaluhu amma nawaluhu. Allah, 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam, wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathira. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب